some good things that you're right. You won. Zalibo kwenye mashida, kla pesa siwe kikwazo. Nadebe toka haso, nadebe kuja jasri na tuki do mirambazo. Leta ya moto ingine baridi nipoteze kwa za muda. Kwenye kutafuta duna jita idi ni iti mdiose mabuda. Washa with boy, kiminuka mixa dry mapai pai. Wana tuinda sag, watu toyo high. Pombe sio chai, mbona haulizi wae kutoyo high. Kunya kupitiliza hiyo hi-fi. Tupa kune shida, tukutani mide, tutume kibunda. Kuna paka dida moka, paka seda mijuzi matunda. Usione so, mcheke watu wamevunja do. Mchezo atari, tunapleka mare, wala si ozari, tunavunja do. Aseni kiza maga club, utajiti kutengeneza pesa. Niko so hard, no bodyguard, niko gold, wala si jenja na chesa. Tuna nyama migo, toto toko wingo, utanasama kituko mapirate. Na warembo, na sing, na wakusho, wapink, tunafanya kidi. All the time, all in the rush one.
Chinja flow na fanya soul ndani ya show kwa michano yene pigo baya bogea liya soul simulizi la shida ndani ya riwaya so vibaya choka mbaya ni kufaridi kwa aya unazuni ndani ya roll tupa kule shida sasa ni kwa ajili ya kutulia kutumia tulipopo sane la mfukoni jangali ya masali ya bila kishimbi madu watakuchuni ya kwenye kona za mtaa watakufuki ya ukifuli ya na wazusho takuchore ya maumbe ya pebeno na kukandi ya kudea wanara chida weka mbali wazidi kuumia tushafikika kuzisaka saa ni kutumia kitu roi na totaka
Microphone rap, in the mic, on the mic, in the mic, in town.